It's Kaniba. To party, it's already weekend. Nili hasa kwa kushinda sana nja. Kitu kimoja misi kukata tamaa. Tukona sehemu maalumu ya kuka. Nimekaza mpaka leo nimenga.
Usiku nje baridi kari unaitaji scarf. Na ndani game yenyewe hatari mechi tough. Maisha kama purini kula au kuliwa ndafu. We kazi yako nini kwenye magroup wa soft after hela.
Hela. Hela, tunatafuta hela, 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 mi hela.
Congratulations, my friend. Congratulations, my friend.
Make a sing for me.
Catch a train, catch a plane, catch a game, don't complain. No pain, no gain. Kesho tena, do it again. Mindo na kukaribisha njo, mindo na kuhabarisha bro. Some people coming and go, things you already know. Maybe you've been here before, so wezi lala kifu. Push, push, open doors, not enough. Need more, niko rough, niko storm. Toa road, tena pro, kata shingo chainsaw. Ma uwa sama, we go.
Congratulations, my friend. Congratulations. My
hair, make you sing for me.
Na pop champagne, make it toast to life. Work hard, play hard, work hard, live your life. Bang, take five now. Take five now. Take five now. Take five now.